yamde jididi silmaji chapantati Dakar eto bisawo lamorde Guine Bissau kon waktu yonito Accra lamorde gana
Ahmadou Barouba RFI Kabaru Herido
teddube heribe RFI fulfulde jangwaliye mon on pami ngonden ko e Kabaru Herido ko fewti e batu horebe leede le CDAO wadudo hankito Accra leydi gana Kabaru ko goto pellite jettade fewde Mali Burkina Faso wondude e Guinée Conakry ko weltare maunde to Mali horebe leede le CDAO yetti pellital hanki tiagal batu mabbe to Accra ittude jukkoje pawinode e dow leydi di dum non ko jukkoje patnode e fannu faggudu kay kalisa CDAO yettino de jukkoje ko jenay lewru goburu hitane ne gonden to Burkina Faso nanodiral hebama ko fewti e hakkulamu fadde ngou CDAO jabani libbi chapantati e jeegom di konu kobe be falano wadude ko libbi nogas e nay bebami jukkoje fawaka e dow Guinée kono hedado nambien imminado CDAO suba mangam yewtude e konu kobe ardibe leydi di on ko yayi boni hore jokkido bene bibbe leydi di weltorima dum mayen jaadu hen e goto e nultudirado men to Guinée e dero Kabaru Herido teddube mayen bismo docteur Abdouba hertorido dawro jom andal al hali CDAO wonato hakkune makko e Ibrahima Timbiba teddube son tabbi ma seeda njagnen hayaja bismillah mon e odo Kabaru Herido hande ko altine nayi e lewru jeeda di buru hitande ujuna jidi e nogas e didi ko hanki tiagal jonde junde to Accra lamorde gana horebe leedele CDAO bami pellital ittude yagginoje e dow Mali kam e Burkina kono kadi e subade nulado keso maslowo to Guinée ngam pamundiral ina hebe e saha lamu fadde ngo kettoden Jean-Claude Kassibrou horejo gomu CDAO e fandu hala Oumarou Yero ko Oumar Mamadou Sow firti hala makko e fulfulde
donc compte tenu de toutes ces actions qui ont été
tugnadi e kilari de ardibi mali be mbadi gomungu bami pellital ittudi jaginoji pawinodi nyande jenaye goburu ndedo hitandi dum non ko tuggi hande kono non il joki fawedi jaginoji jewtidi e leedi ndi wadde jeedi e gomu tedi yawngu kono kadi e jaginoji pawinodi e yimibe e koy mumen so tawi koto Burkina wonde ko ardibi leedi ndi tacciti ko horeji kido o Rockmart Kabore muni maundi pawti hen be dokki dawal lebinogas enayi do lamu mabbe ngo jogori haddi wonande fedi yawo non ko dum huni maunde ko dum sabi pellital bama ittudi jaginoji pawinodi nogas e joyi tatuburu kono leedi ndi kaynini jokki yowedi e der gomu fedi yawo wonande Guinée gomgu watti haqilli e pellital gal bi jetti wadde jewti gendi jener leedi ndi dum wadi CDAO bami pellital subadi yayi boni wono maslowo hakkuni mum e din leydi ngam be jewti e famondirdi e alhaali do lamu fadde ngo jogore haddi gomu CDAO non no nyaagi do ende ndudo lewru jeedo buru mayata wodo pellital jettingal hen so dum ala jaginoji e dow Guinée ma jokku
au-delà de cette date des sanctions économiques et financières seront prises
kediden do ko Jean-Claude Kassibrou ko horejo gomu CDAO ko hanki o sutidi konguti tiagal batu o firi kongudi makko di e fulfulde ko Oumar Mamadou Sow to Mali yagginoje pawonode e dow leydi ndi ittama hanki dum ko tiagal jonde CDAO to Accra lamorde gana e batu horebe leydele kam e ardibe lamuji jeyabe e gomugo Rama Diallo eden gondi makko e del halirde de Rama misalminima
misalminima Amadou Barouba
hanki batu horebe leydele wadi to Accra no o nyalawma yaruno ton
no nyalawma yari an Amadou Barouba wiide jukkoje pawonode dow leydi Mali yonna makenga den fuddude hande altinere yaha walta hakkunde de leydde la toto hono no wonduno won hakkunde leydi Mali leydde CDAO lamu leydi ndi hemtandu lawol naftoraade hono jawdi lamu mudum hono ko woowi ka jukkoje jwanode do mabbe e kala hono tinnuno do jukkundiral e kaldal hakkunde Mali e kawtal hinaangi Afrique heddoto do wonno to Burkina Faso pamondiral wadi hakkunde konun ko be dawrobe e horebe CDAO nanondiral do duubi didi lamu faddeewu wonande leydi Guinée ton en leydi ndi hono didi godde de be gonata e iri golle hakkille kawtal CDAO faadobe ngartiri leede mabbe laamu civil en horebe CDAO beltoraaki hono njundam laamu lebbi capandi tati jeegom di gine dartini tawtadu salaare mabbe en laado CDAO ton kunun ko be wunube e laamu to gine capanama ay kalaamu duubi tati di be buhita faadum fota be cap be cubanama du hono toma yayi boni hore jokindo bene kanudo yewtidinde mabbe filade kawral do e timmude ndu lewru Amadou Baroba so dum do tawi ndelle latano ken gine heban hisude jukkoje tidde kanon dum don wasata wadede dum woni kabaru budo temude e batu CDAO ngu ko hoyna akenga to akra lidi gana Amadou so tay wakati ona heddi bi en kibaru wondu woni subede horejo lidgine bisao Umaru Sisoko Embalo lato jonin kanko ni horejo CDAO
kunon tigi Rama Diallo jarama dedo pellite jetta ko hanki to akra lamorde gana
RFI kabaru herido
ko hen keddoden ha joni payento mali so tawi pellital CDAO yolbinama namien yolbinde jukkoje dow mali na weltora e der leedindi walde senam mettini sembe e bofe fedde kautal leede l'Afrique hirnange fewde e leedi mabbe Souleymane Konaté horejo walde senam no andina darnde mabbe waylaki e doftude leedi mabbe keddoden
Dans la mesure où la CDAO a violé sa propre loi,
ba CDAO e hore mum wofi lawi sariya e dawrude de jukkoje kasin minen baki dabareji feddende e yewde jukkoje de jona e dow leedi mali meden beltani bibbe leedi mali wonube e golle wakati de yofande e be leede godde CDAO fo yiande amen waylaki hono ko men gandinno lewru go aburu faltindu hay joni miden jokki walitaade horebe laamu fadde wu leedi ndi e daranaade Mali hepta ndimagu mudum
le Mali retrouve sa dignité et sa souveraineté
halanno ko Souleymane Konaté kanko woni horejo walde senam firi kongudi makko e fulfulde ko Saliou Diaw ko weltare maunde to Mali ko dum teska ton ciagal de CDAO itti jukkoji e dow leedidi yoga e bibbe Mali no weltori e gal pellital leede l'Afrique bangé hirnange kero den be
Ah, weltare je ngati sanction odo tampinino men no fe vraiment tampinino men ngati o ma andatan wiata neddo fof so yama o damal ma udday so bani adam ko dibba so yama ya udda damal ma udda salminta e goto arta do ma e hayso jogi kala ko jidda e wertama
ma sha Allah min kay yettim hen no fe joni hetto eto golle hore julidi men ni woni asi sabi dum fa embargo ari ko dum ko enen fuf gonno e don chaade hen en jiita kono ko embargo yi ko kay ko ne yimbe ngannal sok tay horeej lendi no golla mallo gollata
jukkugo ko itta ko wonani bibbe malinaabe hande kenal weltare ha don wayi hadde ngati yoga hen e mbaawa jaagaade ciagal jahani de do leydele wadde dum non hande woni weltare ha don wayi hadde
njaraama ben jootobe fal joni ko heddi won wi'ama won ko heddi seede lamda hawrunumo ko heddo odo Allah ni wayo
tagalal hali mali hala jogogal lamu Burkina yewtidama e batu hanki ngu to Accra e timmode batu ngu CDAO yetti pelital happu lamu fadde Burkina Faso wona lebbi nogas e nay dum woni duubi didi fuddade e ndu lewru jeedidi buru ndu gonden si tawi fedde horebe leede l'Afrique nde holli dum no nanni jende de no cierti fewde bibbe Burkina eden gondi e Boubacar Boly goto e nultundiraado men to Wagadougou Boubacar Boly a jarama
Babadou Baruba a jarama
ko woni miijo bibbe Burkina ciagal pelital gal fedde CDAO jetti hanki to gana
Amadou Baruba non wori jati ciagal dabbere de CDAO danni e yottinde laamu fadde ngu happa duubi didi na won don yimbe hewbe na jetta don konguli na won don biube ken na dum moddi sanne na won don hewbe du kokube miilo mudum wiyano kambo kay handen wonani dugol laamu fadde ngu wona wotteji wonno ko wandi de yo jam e deena gu yecco watta tafe sabu ko burata feccere leedi ndi hande fu denagu wala perube ko fando to milioji didi na wondon kanube wallede yo dum wonno ko CDAO hani daro atto do tira Burkina Faso fa heba mojjata fen wudi du Mamadou Baruba ko jinon fedulle don Mamadou Issoufou kanko ko wonno ko subano fa heja kude Burkina e CDAO wonko golli don sabu o wari kine didi waga dugu o yire jite makko no Burkina wori wudi du o halanama titoromaji di leedi wodi mi do mila du ke o teddinama kenga Accra sabe golle makko kibaruji goddi kabodi e ko habodi dum wono ko kalten dun o rok Macky Sall Kabore kanko do hebi e houti hore makko den dum wono ko gofenma e yottini
ajarama Boubacar Boly siftinde ko goto e nul to dirado men to Burkina Faso ha tinti e Ouagadougou ko ton keddoden e der batungu horebe leede l'Afrique bangi hirnange warti e lebbi chapantati e